be look at me. Would I be the number one, yeah? So you bring me the memory. Season to season, yeah. Waki kantan biki deri jepwari. Gatu chali uri. Baby, you comfort me. You bring me fantasy, yeah. Nimepata kumbu kumbu ya wewe na mimi. Kucheza na bari. Kila siku na usiku, hey, yeah. Kila kitu kiangu, kiako. Kila kitu kiangu, kiako. Kila kitu kiangu, baby. Sula kumpinange, hey, yeah. I'm falling in love again. Kunuwe uwa mawa ya mawa, kupamba kitanda kiako. Usiku wa leo, usiku wa leo. Kila kitu kiangu ya, kiako. Kila kitu kiangu. Got no makeup. Urabi kabulu nyota de kumba. Usinga naba wala vinda baku what's up. My family a friend know you. My family a friend know you. Me know say me think about you. Me know say me think about you. Sembele funo kukomo wazabu. Kubaku sanyu sayenze tombamu. Siringa magaiba mkono gamu. Kila kitu kiangu.
Music.